down.
Feeling as your life, feeling as your life, girl.
Keeping non-stop. You my bad boy. Till the morning down.
I'm feeling as your love, feeling as your love, girl.
Zugusha kwenda left, zugusha kwenda right. Nashotaka mimi mtoto mini tight. Zugusha kwenda left, zugusha kwenda right. Nashotaka mimi mtoto.
All I need is you. Mwenye nipa furaha maisha yangu tu.
All I need is you. Umefanya mapenzi ya kwangu tu.
All I need is you. Mwenye nipa furaha maisha yangu tu.
All I need is you. Umefanya mapenzi ya kwangu tu. Penzi toka zamani.
Zamani.
Hujapata mshindani.
Shindani.
Umepanda thamani. Keepin' non-stop. You're my bad boy. Till the morning down.